Maisha yangu siku hizi na ni bamba. Bora uwai, bora uwai, bora uwai, bora uwai, bora uwai, bora uwai, bora uwai.
Bora uwai, kuliko goodbye, kuliko kukutext na bado uja reply, kuliko kini chocho kini cheki eye to eye, kuliko ni kucheki ukiseti tumangwa.
Bora uwai, nasieti mujidai, madem unidai, jumi ukua fly. Bora uwai, na nyole nimedai, toa form tukonyeshe vile kuna dai. Bora uwai, bora uwai, bora uwai, bora uwai, bora uwai, bora uwai, bora uwai.
Bora uwai, kuliko kujidai, kuliko kujirusho kajipato mezirai. Na akiwalai, umetoka giturai, na unadinai, manzi wako na nidai.
Bora wine, bora wine, bora wine, bora wine.